ụmụibe ekeneme unu ndị ndozi ọdịnala nwanne nwoke kene unu anyị sikwa udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taa anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala n'igbo ndị agha kwere n'ihe otu kwuru ndị ndozi ọdịnala n'igbo ndị agha kwere n'ihe otu kwuru anyị nwa bụ ndị agha bịaranụ anyị nọ ebe a mgbe mbụ anyị nọkwa ebe a taa anyị si na tupu anyị a na-ejebegodi na anyị ekego na-eke kee n'orie kee na afọ kee na nkwụ anyị si ụmụ ibe ndị nọ ebe a n'udo dịrị ha kenekwe ndị ọkpụ na ndị egede kene ndị mbụ kene ụmụnne anyị ndị nọ ebe niile ha nọ n'ụwa niile si ha na anyị nwa bụ ndị agha bịakwara nụ si na igbo ga-adị mma na anyị nwakere igbo ọkpụ langweji a na-akpọ igbo anyị kerie ihe ọ chọkwara mmadụ kwuo n'ụwa olesi ma ọ na-emagha about mental state of the universe. Unless you don't understand that universe is a mental state, ọ na-emara na universe is a vibration. Ọ na-emagha na ndị igbo na-ekwu ya ọ bụrụ ọnwa okwurie ọ dị n'asụsụ igbo ma ị chọọ ije mara ya n'aka gị anyị gwa bụ ndị ndozi ọdịnala igbo maka ọdịnala igbo bụ mmadụ mere ya unu echena na ama m ka ndị mmadụ si eche uche n'ụwa unu echena na odo stins n'elu wee da osighi n'elu wee da ọ mmadụ nwe ya ihe a ha na-akpọ igbo 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 ọ mmadụ mere ya kedu ihe na-eme ndị mmadụ ọdịnala igbo bụ mmadụ mere ya ichere mmadụ pụtara nnọọ mesia datin lik dat ihe mere ọdịnala igbo ji wee mebie bụ na ndị ichie gwara anyị mgbe aha anyị nọ ebe a ọ si anyị don't you ever associate ya mekwa na associate philosophy with a religion. Don't you? Philosophy is a culture to cultivate the mind and that thing must remain the same. Once you associate with the greed of religion, everything will spoil because ndị mmadụ ga-abịa gwata hie ya. That is the end of the story. Nkịta wụ story. Omenala igbo become what does mean? Yes, because ndị mmadụ were rie ma asochie with religion. Ịgwa ha today, ha na-esi ọnwụ. If you are telling them today that the only life we have in this life is omenala, because omenala is cultivating the mind, rapụgodi na ihe na-eme na iro, forget about what is happening. Forget anything ọbụla na-eme, don't worry yourself. E worry about ihe na-eme. Ndị be anyị just don't worry, because omenala bụ na anyị ga-apụ ndụ. Rapụ go di aba bikos ọbụna ikwube about religious philosophy, Christianity and all those things. Christianity is going to dustbin bikos that philosophy as well atọnụkwara into religion ọ ga-agakwa na dustbin. Every religion, even Islam, is going to dustbin. This is the age of knowing. The age of knowing is here. So all those people are here again revealing. The revealers are here again to reveal the secret. Ihe anyị na-agwa ụnụ bụ na every religion is going to dustbin from A to Z. From A to Z na-aga na dustbin bikos ọwụ wayo ka eji ewegwu ndị mmadụ. Ihe ị na-afụ na ana igbo ị na-akpọ omenala, ọ bụrụ omenala. Ihe aha bụrụ omenala bikos there is nothing, ihe enweghị ebe combine to the philosophy at the first place. Bikos philosophy of ordinary wi ike the power, the energy inside the ordinary, bikos ichi ikwu isi na ike dị ebe a ọ dị. Mgbe ọbụla ị nụrụ ọdị is power, is ike, energy. Energy ka a na-ekwu maka ya ma isi ha na ọdị. Ọdị is energy, ọkụ dị, ọkụ ọdị, ma ọ bụ na akụ adịrọ, ọkụ dị. So mgbe ọbụla ikwu ha na ome, ome is fuse because of strength. Ọwụ ome ji nna o ihe a pụrụ ome o. So if you don't understand the philosophy, ihe niile ị na-ekwu waste. Ọ bụrụ na ị mere understand ihe a na-ekwu, ị gara eme nwunye. Bikos wy enwere wantin ndị be anyị kwesịrị ịma datin bụ enwere ihe ndị mmadụ na-eche n'ụwa ha amagha na as universe ị fụrụ ebe a ọwụ na brain ka ọ dị everything is condensed. Ha niile condensed are condensed because of density. So once your ear is ready because of life is vibration. Once, because onwe ihe a na-akpọ law of cause and effect, mkpụrụ onye kụrụ ọ dị n'ime gị. Once you are ready to hear, the vibrational universe will program the ear to the teacher. Because ọwụ na ịwụrọ ijiro key, you are not a master. Master key means only people who holds the key. How can you talk about omenala igbo ọbụ na ijiro the key of those words and the meanings? Ọ bụrụ ihe ị na-akọ. ọ bụrụ na ijiri ọdị kii ịmara ihe ị na-akọ pompam ple, ndị eze na ana igbo mgbe ndị ochie isi eze istit eze na-acha white. So ihe omen wụ pio why you ji asị eze gị why do you brush your teeth? Bicos you must clip it clean. Ka ọ ghara iji oji, ka ọ ghara iru unyu. Nye ka anyị mere ndị nze ha na-ekpu okpu white. Ndị nze na-eyuzi white cap. Ndị ọzọ na-eyuzi black cap. Why? Bicos black is opposite of white. Ndị njọkụ na-ekpu okpu red. Why? Bicos njọkụ is ọba ọkụ. Once ị na-eji oji, a ga-agba gị ọkụ to purify you, make you asa gị ka a na-asa eze. So ọ bụrụ nna anụ maka omenala igbo ma ọdịnala igbo, hapụnụ ihe a ndị a na-eme. Ọ bụrụ gwụrụ dati na enwere ihe o nwere ime wit ya just me. Religion, ịma religion, disem ndị ụka na-eme. Pastọ buoro de mepee chọọchị na-egekwanụ ntị o. Pastọ opu na chọọchị buru Baịbụl na-agwa ndị mmadụ na Jizọs na-abịa echi, o ji wee bịa ụnyaahụ, o ji afọ ya buru telefon na-agwa Jizọs okwu na fon. So anybody can take anything and kwuo ihe ha likere. Anybody can come out and say, ana m eme omenala igbo, ana m eme nka. All exactly the same thing. Mụọka, pastọ Lazarus Mụọka, ma ọ bụ ka ha na-akpọ dis man nke ahụ pastọ na Lagos, amamafa ha ka nkụ. O nwere ihe dị iche na datịnị Mụọka ha na-eme na dis ndị a na-egbe okwu omenala ọdịnala. Ọ bụrụ ya as long as na your own teachings abụrụ about the thing emere ya for. Ihe mere omenala igbo is cultivating the mind. Is a process and a doctrine. Is a doctrine to put people on a train na-agba na track ya. Train nwere track. That is the meaning. Ị na-anụkwa igbo ome to fuse. Ome wụ strength because ị na-afụ ebe ọ na-epupụta ome. Ka ihe mere o ji epu ome, ị mara na anyị nwere something mere o ji epu ome, na enwere fuse o fuse with nature mere o ji epu ome ahụ. Ọ bụrụ na o fuse with nature ga-epu ome. Ọkwụghị ma dị mana ihe na-eme anyị na-ala igbo bụ asị ihe abahụsụ ndị Anambra, ihe abahụsụ ndị Imo. That is why you get it up. That is why you be get it wrong because afọ asị ihe asị ka ọ bụ. Ọ bụrụ eziokwu, ndị Anambra nwere ahụsụ ha yes, mana enwekwere language isi igbo ị na-afụ mmadụ. Somebody created it. Igbo adịrị ebu only one igbo ka e nwere. Forget about ọka ọwụzie na nwere ike amaghị m ekwu okwu oruzie echi nkwu asịzie na ahụsụ ndị Anambra bicos somebody can not produce pronounce arụ ma elu asịzie na ahụsụ ndị Anambra. Onye kwuru? Who say so? E nwere ihe na-adị ebe a n'ire mmadụ ebe a. O nwere ndị a ga-eme amụha nke ha eto ogologo. Ọ wụrụ na ịkọ ọtụrụ dati na ọ gaghị na-ekwu ha na-epronansụ. O nwere some letters ha gaghị na-epronansụ ọfụma. So ala ani ala all three places ala ani ana ihe ịtọ dị iche. Ọ bụrụ maka Anambra ma Imo mba kama na ewu na if you don't get it right, there is no how you can teach your children with Igbo. Ị gaghị akụzi mụrụ ụmụ gị Igbo bicos ha mara ihe ị na-akọ. O nwere meaning. It does not have any meaning. That is why Igbo adịrọ attractive to people bicos imebisie na ya. Ọ dịrọ attractive bicos ohu kụrọ with the cosmic interpretation. Ohu kụrọ. Ọ bụrụ na ya enwere ya o bicos all the wrong teachings cause the problem. You cannot teach people what is not make sense. Nobody will buy into it. O make sense. So olesimi ma the Igbo ideology of the Igbo that Igbo is an identity. Ndị mmadụ agaghị asịzi ahụm Igbo Christian with the proudness. All nonsense. Because you can never be Igbo Christian because Igbo is an identity of people who do so. Ndị na-eme omenala n'ọdịnala ọ ha bụ ndị Igbo. So because why you chose to go away from the line. Ịpụ na train gbagide na track pụọ ma ihe o mere accident. Train pụọ na track ma ihe o mere accident ka ihe ga-eme. A ga-eburu the train gaa na mekanik dozie the train burukwu ebe tikwe na line. That is what we call osu caste system. Extract from society, take into rehabilitation and bring back to society. Extraction, purification and reunification. That is Igbo concept. But people don't understand the simple okwu buruzie because why? Because you don't understand it. O nwere ihe gbasara m ị gara skuul gaa exam daa akwụkwọ nwanne ị daa akwụkwọ blame your parents for failing the school. Don't blame us. The system was created to purify you, make you pure. So ọ bụrụ na nna gị refuse to teach you, ọ nna gị amaghị ihe a na-akọ. So which problem we have? Ka gwazie m the problem. Ọ dị ka ndị pastọ buoro Bible na-asịrị ndị mmadụ asị na-egwu ha wayo. Ka the problem ndị dere Bible ha nwere. Ka the problem ha nwere. Everything is there. Ọ sị gị, you must be as a child to enter the kingdom of God. He said that only the children, the enigwe ya maka ụmụazị amụrụ ọfụọ. Unless you are like them, are you like a child? No. But you want to go to heaven. Ị chọrọ ije n'igwe. Yes na okay na a na-agwa nna omenala Igbo is for the purification. Ị na-enye m excuses na nke nwaji wee gbuo ọkọ nke nwaji wee. So mmụọ na-agwa gị ya ebe a, why don't you believe what I'm saying? If I give you instances, gwa gị na ọdịnala bụ ike energy, the cosmic universal energy. Onwere boundary, onwere color, energy. Then how to fuse with this energy, for you to get electricity. Omenani is the strength. Ịkwụsị ikù ume ịnwụrụ. So once you go out of the track, you die. You have died bodily. Then we have what we call ịrụ agwụ. Then because agwụ bụ ihe rụrụ arụ. Omume mmadụ ịma na onye agwụ na-akpa is unstable. A na-asị agwụ na-akpa mmadụ bikos yo karakta is unstable. Anyị wee kpọrọ gị wee jee na nke eze agwụ. Anyị kreatiri anyị nwere every institution. Anyị nwere eze ala, nwee eze agwụ, nwee eze ji. Anyị akpọrọ gị jee na nke eze agwụ, the rehabilitating place. Eje ebe aha imecha gị rehabilitation. Dee na eze ji, we take you back to society and integrate you into society back. This is what they do today in prison. After you go to prison, they take you to rehabilitation. All way back as we cooperate these things. So why are you afraid? Because why? Ndị a were ihe aje. Because ha naghị aghọta ya. Unu amaghị na mgbe ị na-aga school, use yourself as an example. Mgbe ị na-aga school, e nwere ndị ma akwụkwọ, nwee ndị amara akwụkwọ. Why are we so, ndị isi ojii so blocked the brain? They cannot understand. So unu amaghị na e nwere ndị with the body body class n'isi, don't you know? Ọ na ịmara so ọmụmụ ya agwa gị na e nwere ndị na-ebu klaasị n'isi. Am I the one to tell you so? So why did you believe this thing ndị mmadụ na-eme? The same thing they do in the church, they do in Islam. So why are our own? Kedu ihe mere nke ndị Igbo dị wee dị exceptional na mmadụ agaghị ewere something na-enwere isi na-eme? Why o ji wee dị exceptional? Ọ ga-eme mmadụ pụta, ọ na-ekwugharị maka osu, ọ na-ekwugharị ọjị a na-achụ àjà na-egbu ọkụkọ na-eme ihe. Why okay if pastor can do the same thing, why don't these people do the same thing? Okay, ebe ọ bụ na ibelive na pastor is a criminal, pastor is this, why don't these people do the same? Because once you go, asị gị na ị gịkwanụ ntị, ndị Igbo sị gị, e nwere ikwe eji asụ nni, nwee ekwe ahụ a na-akụ akụ, ikwe eji asụ nni, eji ya purify nni, eji ya asụ akpụ, ịma akpụ na-ego, akpụ na-aga under transmutation, under rehabilitation. A na-arụ akpụ arụ, a na-arụ ya arụ, a na-arụ ya ka ọ bụrụ arụ ya ka agwụ, rụpụta ya ihe oriri. So ihe a na-eme datin ikwe aha ọhụụ ya bụ datin na-asị gị ikwe ịbanye n'ekwe. Ọ bụkwa nna ikwe ha nwanne na-asụọ gị n'ikwe. So onye nwa ihe ha na-asụ, ihe ji nwee ihe ọ bụla ndị be anyị nyere ụnụ, ancestors ichie nyere ụnụ, e nwere ihe ọwụ ifuru na ị na-asụ ihe n'ikwe. You are mixing everything in that ikwe. You are purifying them. Ị na-agwọkọta ha agwọkọta. Ihe ị na-eme with ikwe ahụ. So is discipline. Ka ihe ji wee kpọọ ya aka ọdụ. Gịnị bụ ọdụ? Ndụmọdụ. Aka ọdụ. Ndụmọdụ ka a na-adụ ya. Ekweghị ekwe na-ekwere ute ekwere. Ị na-anụkwa Igbo? Ekweghị ekwe na-ekwere ute ekwere. A na-adụ ya ndụmọdụ. Aka ọdụ. Chakpata. Ịsụwa ya sụwa ya, ime ya otu a kọọ ya ya. Ị na-asụ ya. So nna gị nyere gị ihe niile. Ọ rụzie na gị nwa, ama m na nna ya efelu gị anyị. Unu ewe na iwe, nna ya efelu gị. Ọ bụ our fathers felu, nwere onye ọzọ felu. They fail us. But life goes on. You gotta go. Life continue. Life never ends. Ihe unu ga-adịgodo ha pibụ na e nwekwere ndị ka makwa the same philosophy. Ofubeghe. You never lost. You gotta go. Our parents fail us. Una this na-atụ aka ebe tere aka. Once you fail nature, nature will punish you. Na-agwa unu nke bụ eziokwu. Nature enwekwa ụzọ na-abụ. As long as na-eti ha otu ahụ esi wee mụ ga-eze gị na-acha ọcha. Ọnwụ na ịta ha atụ eze gị a na-esi isi nwanne. Ịta ha atụ eze gị esibe isi. So gị nwa na onwe gị amụrụ gị pio ije kpakọtasịa agwa dị iche iche ruru unyu agwa dị iche iche asị gị na the temple of God is within. The body is the temple. Why? Let me tell you why. Gente, Allah is the upper layer of the soil. The upper layer bụ ebe ihe na-epu. Ịkọ ihe ọ dị upper layer ka ọ na-epu iti ihe n'ime ime a na ọ gaghị epu. Ọ na-enu, that means the body is the temple. That is why eji wee si ala. Ndị Igbo ndị mere dịsị ha nna agwụ na omenala, the symbol of Allah is the moon. Ifuria, the symbol of Allah anyanwụ ọnwa. Igotago, so you are the temple. Oh, na amụrụ gị pio ije gara bikos ị nwere ọnụ way of life, ị nwere omenala. Ibe ịba n'aka ndị ọjọọ a na-agwọ gị ịba, mana abịagodu m now ka m gwazie unu si unu ịba a na-agwọ gị bụkwana the consequence of ịpụ na line. Onwere onye si gị soro m mana ihe m na-agwọ gị bụ na the doctrine of Igbo, although na ị nwere ike ijirie, yes of course, bikos njọ gị dị mgbaghara, your sin will be forgiven because of all your fault. There is a reason why iji wee banye ebe ị banyere, bikos ị mara na onye mụrụ gị nkịta iji metụ nkịta aka ọta gị. Nkịta nwụrụ nwa ọfụrụ imetụ nwa ya aka ọta gị arụ. Ije metụ nkịta mụrụ ọkụkọ mụrụ nwa ọfụ ọta gị arụ. So don't you think na nna gị mụrụ gị na ọ bụrụ ọsị nyanwa? No. Nna gị mụrụ gị nwere ọfọ. O nwere ihe na-akpọ ọfọ. Ọfọ bụ symbol of purification, is the soul. All the soul of the person nwere ọfọ ahụ, ọ ihe o kobere n'elu aha, ka ọ gwa gị how this foundation of this family is been laid. This family is been laid on purity. In afọ onugbo, to remove the bitterness in the onugbo. So this man afọ go onwe ya wee gụọrọ gị egwusi gị obi udu ya ahụ nji agbanye mmiri. Mmiri bụ simple of purification. Obi udu, nwa obi, obi bụ the brain of the right where the God live. Ọ sị na iwu nwa obi, ọ sị gị nye ya ọfọ ya, ngị keep this pureness going. Ihe omin bụ ngị nye ya ọfọ ya, ngị restore the sanity in the house. Nyenụ m ọfọ mmụọ, ọfọ m ji ala mmụọ, na ọ bụ ngụnwa bụ onye o ji wee biri na be mmụọ. Ebe ahụ ọ nọ n'aka nri, the right brain n'aka nri, na ọ bụ bikos of you ka o ji nọ n'ebe ahụ. Once you remove from that place, he will become uncomfortable ebe ọ nọ. Ọ sị gị nye n'ụmụ ọfọ mmụọ, ọfọ m ji ala mmụọ. Ọ sị gị jee n'ụlọ enu, iburu ite ego. Ị gaa na nke a na iburu ite ego. That means you will rule the world. You will rule the up and down. Ọ sị gị gaa n'ụlọ enu, buru ite ego, gaa na anị, buru ite ego. But mba.
Were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị ị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na olaobi.com, maọbụ n'emume Valentine, maọbụ n'ekeresimesi, ụbọchị ndị nne, ụbọchị ndị nna, maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ. olaobi.com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ị hụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na olaobi.com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ Igbo dee, ya na aha ụtọ Igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ, nke bụ na onye ọbụla inyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkpa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike isite na www.olobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịgị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na olobi.com.
ọ sịghị na ihe a wụ ọfọnze ọfụ ikpe whiteness opposite of white, that is ịda gị iwu ịghọrọ na ihe a na-akpọ ekwensu. Ekwensu abụrọ ịbụ onye nwere mpi. Mba, ọ sị na ọ bụrụ na ikwe hosi bikos ekwe is I don't ekwe ekweghị mmadụ isi ekweghị m ọya bụ ekwe then nsu wu the force. Mana ihe meziri m bụ na imeziri somthing mana ịrụrụ ana ị nwa nne ịrụrụ ihe o mana ọ bụzighị nke a sị gị rụọ. Ịrụrụ the opposite of the mind bicos 7 bụ the door step to 8. So between 8 and 9. So now, ọ bụrụ na imezie ihe azụzi eme na-eme, that means ikwere na datini ikwesịghị ikwe ikwere na ya. So onwere ihe a na-agwa gị bụ about your mind. Onwere onye a na-ekwu n'ọsọ ngwụ ya na-ebu mpi abịa na-egbu mmadụ. Mba, ihe a na-ekwu bụ ekwe nsu, that means na ikwere imere ihe azụzi eme na-eme ịrụrụ ana and the rule ana will remove you from the track. So ọ bụ ngwụ ka a na-azọ ndụ, not about something else. They are trying to put you in the track, but isiri ọnwụ, you rebel, you resist. So the resistance, why should they treating you the way they treat you everywhere in the world, Ndoji? Why? Because you refuse the doctrine. Igbugo onwe gị. You have removed yourself from purity, from pureness. Ọ bụ nganga na-egbu anyị, nganga ahụ egbugo anyị. That is why Njagun, don't ever pity anybody. Don't pity them. Why are you going to inokata no onye jụrụ ezigbo ihe pụta echi ọchịbụ come fight freedom with what freedom? With freedom, the freedom is this that I'm telling you is freedom. Once you go back to track, you become a ruler. Nobody can rule you. You rule the mind, rule the world, not the body. Onye nkịta anaghị achị anywhere. Nowhere, even in the hellfire, Ekwentu is a higher man. Ọ bụrụ onye iberibe. So you are just a victim. You are a victim. Nwere ihe na-akpọ freedom. It does not exist. You can higher element rule lower element. Ịmara? Higher element rule lower element. Igbo build a civilization to secure your future, to avoid this thing that happened today. Ordinary nomenan is being created to avoid this your situation today. But you refuse and go to this destruction. All the refuse are a resistance. All your own resistance na-etinye gị na nsogbu ịnọ today. Because why? In half, yeah, don't you see? E nwere ndị mere abandon their father's land more than Igbo people in this earth? Pam, tell me. Gwamme nwere ndị mere abandon because why? The Igbo is being purified, separated people. IGBO nwere meaning. It's an identity of those who purify. Ndị fọrọ onwe ha ka onugbo. Ha fọrọ onwe ha ka onugbo. Unu na-atọrọ ụmụ ihe a bụ naanị Igbo. No idol must be worshipped, then said. Not in white person, not in Virgin Maria, not in black person. Because idolnet solidify your mind with materialism. That's why they say you never watch. Because anything, more cause and effect, everything is vibration. Once you focus your mind in something, you create a meaning in that place. Because the mind is the power. So they are telling you how to work this thing. So not because of there is something special. No, because universe is mental. So everything is the mind. Once you created something and worship it and believe in it, that means the soul disconnect from the spirit. You must elevate your spirit to connect with the soul. So you become a creator. You create, you condense your mind into materialism, building cars, building clothes, building houses, building everything. This is an imagination. but ọkwana nke ije pụrụ ihe apịrị apịsị ọ jizọs ma mmeri ma ọ bụ ọfụ ihe ihe apịrị ma ya jọji na-ekwugheri nwanne your problem ịkara na jenesis nyabeghị anya ịnyabeghị anya njọs ka na-ebido ebido ọtụ ndị na-ekwu ya otu ọ dị ụnụ ka egwuregwu ndị na-ede akwụkwọ dere ụnụ sụnna na enwere sombodi john the baptizim bịara na-eti mkpu n'ọzara jizọs bịara all these things are mythology of what is happening every day by day in your life. They are telling you because yesterday is today, today is tomorrow. Everything is nothing changes. This thing repeat itself every day. That is what they are trying to tell you encoded. That people will come trying to rescue you, but you will kill them. That is what they said, not me. Mmadụ one ndị Igbo osisi jide nọ nso ka egbuo today. They are many, but not knowing that inside my heart, na enwere m pains that our people are not doing well because why? Before mụnwa vibrate here to this level, ndị ichie ga-ejem this information, ọ dịrị easy. I distill myself to totalism. Mmadụ nwere ike ịpụta sị nọ nso ọ chọrọ nwanne ihe nna achọghị ka ịdị ndụ. Ihe mere ndị ọ na-eme na ala bekee wụ ime ihe ọjọọ, ha anaghị emere mmadụ ebere. Ọ bikos wy emere gị ebere, imekwa ya echi na emere gị ebere, do it again. So bro, because of na m chọrọ ka you must do this. No, because if I don't tell you, ị ga-emekwa ya again. That is why in the US, nwanne, you must do this, you must do that. Not because of me, it's because of you. Ọ maka gị nwa. Ndị a niile na-ekwu this thing a na-ekwu everywhere, a na-ekwu gị na-akọ nonsense. Mgbe bisi omenala Igbo na ọdịnala Igbo dị na dustbin, eji m ya for very long time. But ihe mebụ na m ekwere ekwu ya bụ na I want to see, because first of all, ọ bụrụ na ịchọ ime something, ị ga-agagodi ma observe. Imesie observe, study the people, then imesie ihe na-akpọ implementation. So all those things gara process before ebido ime implement, ekwuwe maka ya. Today na ị ga-afụzi ndị sị na ha amazi everything, ha maka esi eme ya, ha ma ihe niile. Ị jụọ ha oke nwanne nsogbu adịghị. Mụnwa na onwe m ga-ana nnaba na hapụzi ime this thing now. I tell you, all of them will go and sit down. But my pain si wụ na all those children nọ n'ala Igbo now, 30 years down. Ndị a na-enwere ọ bụrụ ha onwere ihe aka ọsụrụ. Duto na amụrụ ha na certain environment. That is the only sin they committed. Because once you give birth to a new child, the spirit of the old one will reincarnate. Ma ọ bụrụ na ime ha send, ị ga-anọ na-eche. Once the because you have opportunity. Every day a na-amụ nwa, you have opportunity to change. So these people may reincarnate into this life. Ihe ha nọ ebe a wụ just to ascend. Nna nwanne, if I have the opportunity to help these people, bring them into the paradise. Mụnwa na onwe m ga-abụ the most happiest person on earth. So ọ bụrụ ihe m dere abụrụ just because of I want you to know. Ọ bụrụ na if you ascend to a higher self, mụnwa na onwe m will become very happy. Akweka m esi afọ ụmụnna anyị awaghị utu na-enwere that is the own na ha mere reincarnate to restructure their life. Ịrapụ ha because somebody somewhere na-ekwu nonsense. Mba, the same level of life, everything is there. Ndị Igbo ma ihe ni ndị Igbo maka esi arụ plan. Because all the same principle, eji arụ ude, ka eji arụ ncha, ka eji arụ ọkụ, ka eji eme ihe niile. All the same principle. Once you know the principle, once you connect to nature, the secret will be revealed to you. Because it's called cause and effect within the vibration. Once you are ready, the master will appear. The master is in your head. The ear not with you. The master not with you. The key not with you. But you need the ear not synchronicity. You need to be synchronized. So, and onye ọbụla na-esoro omenala Igbo, nke a ndị ọzọ dị na nne ekwu, nwanne, just give yourself time. Ị ga-ebegide akwa. Even to the graveyard, you will say, had I know. Nwanne, onye ọbụla batara omenala na ọdịnala ndị ọzọ dị na nne Igbo, ọ gaghị regret ya, and the person will become immortalized. You will become eternity, no more death in your life. Ị gaghị anwụzi anwụ. Because why the body you see, ọwụ na ịkọ ji, ndị be anyị kọrọ ji, ji wụ symbol of man. Ọwụ na ịkọ ji, itinye n'ime anị, ji aha ga-abịa ree ọre ome apụta. so o gosiri gị something. O gosiri gị something na this flesh is nothing but layer, upper layer of the earth. But the soul, onya ka a na-ekwu okwu, which is the power, which is the energy, which is eternity. But because of the teachings you have, you associated with your brain, with the body, then death become existing. Death emebe existing n'ime gị, you created it. You created the death. Ndị Igbo enwere ihe a na-akpọ det, ihe anyị nọ bụ ribet. That det mean ribet. Onye ka na-akpọ ya ozu. Gịnị bụ ozu? Ozugo. The end of cycle. Ndị Igbo so n'ọwa izu. Ịghọta gị izu. End of cycle. End of cycle. So ya na m asụ Igbo, anaghị m asụ. Ana m eme izu oyibo, mana Igbo m na-asụ, ana m akọwa ya akọwa. Ozu bụ ozugo. O nwere mgbe a si anwụọna. Ndị ọcha si ọnwụ dead body. Dead body, body, asịghị dead soul, asịghị dead soul, ya sịghị dead body. O nwere mgbe a sị na soul anwụọna ma spirit anwụọna. A sị ọwụ dead body, body anwụọna. What about the spirit mere gị ji eche uche kedebe ọnụ? Ihe niile ị na-eme n'ụwa is recorded from A to Z. So, onye ọbụla ma higher mystic level, jụọ ya, ọ mana mma na anaghị anwụ anwụ. Dek, you can connect, contact. People who are dead, you can contact them. I nwere ike contact ha ma ị chọọ. Mana ihe mere anyị Igbo adịrọ mma today, ihe nna agwụ. Ihe mere anyị Igbo adịrọ mma today was simple destiny na agwa gị. Because once you were given a birth by Igbo man, now Igbo onye Igbo mụrụ gị. That blood o tiri n'ime gị because nne gị na nna gị fused together. Ọdịnala na omenala ka ha na-abụ. Ordinary na omenala fuse together to give birth to you. Iwuru ntọala ntụ ị na-atụ isi ntụ isi. They bond themselves, these two stick bond themselves, iwuru ntụ bọpụta gị tụ ntụ. So iwu ntụ ntụ because they grinded each other. So the outcome of the grind, the fuse, bụ gụnwa. So ka onye nkwenu gị, you are them, two of them, you are both. So ị na-agwa m na ị ga-abịa ka ịnwụrụzie ndị bụ kraus abịa ka ha nwụrụ nwa nkịta mmadụ isi na onye nwe nkịta ha agaghị fight back. Ọ ihe ichere. Ọ ga-echu gị bikos ọ mana ọ mana crush gị down. They are giving you opportunity to come back again and try. So bikos onwe uru ọ bana ọ hapụrụ gị izuzuru na-akpagharị bie ihe 300 years after again ị bịakwa bidokwe n'isi. Ọka mma na ọ tamere intercept your life so that you can start afresh. Ma ma ị ga-aba uru. Yes. Ọ mee intercept the life, ọ ma ma ị ga-aba uru bikos o nweghị uru ọba na ibi 100 years without nonsense. Mana ndị be anyị si, longer you live, much more you will learn. That's why ha ji hapụ unu. Ha anaghị egbu unu egbu. Ha na-eme unu ihe ha na-eme unu ka unu taa ọfụ mara. Bikos e si, much more you will learn, the longer you live. Ọya ka a ji hapụ ụnụ ndụ ọ bụrụ bikos ọfụ na achọ ha akwari gị moto. Onye si ọnwụ sisi ọnwụ ike akwari ya moto nke ya aga. Mana ihe a ji atụ ụnụ ahụfụ bụ ka unu nwee ike ịfụkwa ụzọ bak. Andị anụ m ekwu na-ekwusi ike bikos the light of Igbo land bụ ndozi ọdịnala. And onye ọbụla nwara anwa go in the way front of this new generation movement, the person will be crushed by ndịichi. Nna gwa nke eziokwu. Ọ ka mma na onye aha ji n'oge chara ndozi ọdịnala. Otu ihe a n'isi ebe aha dị ana Igbo n'onwe ya bikos ọ bụrụ mụnwa ana Igbo want to restore sanctity na ana Igbo they want to restore sanity in Igbo land. So onye ọbụla tinyere ihu that place will be crush like train, speed train. Kuma speed train ka o si abịa, speed train na-abịa ọtaizi ihe ọga emewo skata olesi ị gaghị abịazi na ani once you go to ana Igbo ana Igbo oke iwu ana Igbo egbuo gị nwụ. And that's another mmadụ mere gị maka agụwa ntị ntị anụhụ mgbe epere ya ya na isi esoro. So the life you see ọ nọ in mental state, ọ nọ in vibrational state. Ọ bụrụ condensed body Igbo akpagharị yenma I want to govern myself. Ị ga govern your brain na you first of all govern your brain, govern your spirit before you na-ekwu okwu govern yourself. So odoho na anya na onye ndị na-achị nna ma na-achị unu. Ọ gwa gị na-enwe somtin dị rong song that is you are, ị nọ na somtin, ị nọ na soup. the problem si na n'ala Igbo, they are drawing you back. Usempo otu na-agba ọsọ, I were cement 25 bag of cement kee n'ukwu, ọ gaghị agbanwe ọsọ. 90% of ndị Igbo anaghị emewe ọfụma. Ọkwụrụ ma ndị ji ego n'ala Igbo, none of them live comfortable in Igbo land, you know that. Ndị ji ego n'ala Igbo, how many of them na-live comfortable n'ala Igbo? Igbo land, you can live in Abuja comfortable, large. Live in Lagos large, live in Japan large, come to an Igbo, you cannot be comfortable. So odogo anya na ihe ahụ, a mental state, ọ a mental vibration, ọ bụrụ about just to, because ị ga-eji 100 million police upon that, draw save. Iji 100 million police mana draw save, draw comfortable. Ị gaa na England ebe a train na-akpagharị, ị gaa na Abuja, ị na-akpagharị, ị gaa Lagos, ibezi na adị nna gị no road, ị ga-ahụ onye nwere ego. O nwere nke mfụ na Facebook na-agha ego, ọ na-agha ego. Nesi ya the environment ebe ọ nọ na-agha ego, ọ si ya ga 3 million. Nne the environment anya, mfe n'isi. Aja from the field there, mbịa na-ede ego ọ na-agafuzi. Nsi na akụ ugo, something wrong with the mental state of our people. Ego ọ na-agafu, o nwere ike iji edozie that place. Ọkwụ, o nwere ike iji dozi that place ọkwụ, mana ọ chọrọ ka mmadụ butere ya akpa ya. The Lucifer a na-ekwu maka ya, mmadụ butere ya akpa, ọ na-agha ego. Ọ bụ that thing, ego, animal self, Serengeti. Ọ ihe ọ na-eme that thing, mana all that thing na-enye joy. O chere ihe a bụ normal. Ọkwa this thing, onye ọ bụla na Igbo ga-adị mma na enye. Ụmụazị na-achọ ndị ha na-eṅomi, ụmụazị na-achọ ka ha ga-eṅomi, bikos enweghị structure that develop the mind of the kid. Every mind must have program of development. Every mind is a must in Igbo land. What develop your children's mind? What tell me? Gwagodi bụ ndị mma mmadụ na-asị nwa ha wetara ihe ego, na ndị mpa mmadụ na-asị nwa ha wetara ihe ego. Where is the program to develop these people to a standard so that they can give you the money? Chọrọ gwanụ m, ndị adị 6 years wee jee iku nwa, ndị dị 7 years wee jee bọyị, ka ị na-asị anyị gị ego. A na-agwa unu na omenala wee structure to cultivate the mind. Anyị abịa akwọbeghị bins akwọ maya ya na-esi, anyị abịabeghị n'iwu ala, anyị abịabeghị na nsọ ala, anyị abịabeghị na ntọala, anyị abịabeghị na eze agwụ, anyị abịabeghị na eze ala, anyị abịabeghị na eze ji, anyị abịabeghị na osu agwụ, anyị abịabeghị na osu ala, anyị abịabeghị na osu ji. Anyị kara na Genesis, anyị abịabeghị ikwu ozu, anyị abịabeghị ikwu ozu, anyị anyabeghị anya, anyị abịabeghị na metal melting. Anyị agabeghị na metal melting, ekwubeghị okwu melting of metal. Anyị ekwubeghị ọkwa ọgwụ nke a na-akụ akwa, anụma ekwu ọgwụ nke a na-aṅụ enwe eji agwọ mmadụ. Your children must have a way of life. You must. It's your responsibility. Mana unu emerie, anyị nwa beziri ime ya eme now. Next thing is, nwa gị, anụma ahụ unu na-ekwuzi na Facebook, unu na-ekwuzi na unu na-emezi ihe ndị agọ mmụọ, ihe ndị ajọ mmụọ. Bịakwa na Jizọs na-akpọ gị o. Ị ga-ejekwa ọkụ mmụọ. Ihe a bụ ihe agadi nwaanyị karịgoro 50 years na-ekwu, na-agwa nwa ya. Nwa gị ga-ahapụ na this world. Look at the world, God, very dangerous place. Nwa gị with no information. How can your child survive in this kind of place? Gwagodi m, tell me. How can your child survive in this world if you go to working place competition? A na-achọ ndị nwere skills. The best skills. Isi na a na-agba bọọlụ agba, the best skills. Any sports, best skills. Kedu ihe iji wee mee nwa gị arm? What did you instruct in the brain of your child to compete with this life? Gwa m, I want to know. A chọrọ m ịma, ụmụ ibe, gwanụ m. There is none. Enwere ọ, inwere ordinary structure, inwere ọ. So all these things you should talk about, ọ bụrụ about ije were onwe gị nye ndị enemy ka ha gbuo. Because if you give yourself to enemy to kill, that means ihe a na-ekwu na abụrụ eziokwu. Because giving yourself enemy to kill, okwu mpụ gosiri na nwere something dị wrong from the land, from yourself. You nna ị gaa na nga, onye ọbụla gaa na nga, prove stubborn. Ị ma ihe a na-eme ya, etinye na ihe a na-akpọ isolation camp. So ibu most of you not today were isolation camp, because you cannot even open your ear to listen. that means a sị na ijiji na-anaghị anụ ihe na-eso ozu ana. Ndị Igbo kwuturu ya n'inu na ijiji na-anaghị anụ ihe na-eso ozu ana. Yes, in this life everything with justice. Ma nwa bekee o meri o, ma onye ojii o meri o, ma onye Arab o meri o, ma onye China o meri o, this is pure justice. Nature is a mental on its own, intelligent working. Isi na ị ga-anafere, ị gaghị anafere anything. Nature is intelligent, knows everything and where them will strike. Kedu ihe ji ndị Igbo na Naijiria? Enwere ihe ji ha. Ndị Israel gara na Palestinia. Palestinia bụ Sultan. Sultan o. Sultan, Sultanate. Ọ bụ emir na Palestinia. Ha je goro anị 1908 kwụọ kachi. Goro anị. Ha were ego ha zụrụ anị na Palestinia 1908. Today, ndị Palestinia na yoha biko. So don't you think that this Palestinian people no nwere ihe something wrong somewhere? Anụ m na Syria na ịga na history. Syria gbusiri ndị mmadụ na kọrọ ha anị ha. Ka ihe na-eme today. Gaa gụọ history of Iraq and Iran, all those places. How they destroy artifact of ancient people and take the land. Gịnị na-eme today? Nature doesn't pardon. So Igbo, unu fụ onwe unu ebe unu fụrụ today. Don't ever fool yourself like a demon. No. The justice must be prevail. Justice must prevail. Either you go and give this man a fire. Either you become purified and take the knowledge back then give you. The seven is the doorstep. There is information in that seven. Once you use the information and say na eight the too much to attend, no or the too big for you, then you take the information from seven go. You must be crushed. You must be crushed. Life and direct. Oh, when you ask na ndị ahụ gara na Jericho, ha na Jericho. N'anya si na Jericho 7. N'anya si na ndị agha nọ ebe ahụ na ha wu Nephilis, they are giant. Eight wu giant ahụ a na-ekwu maka ya. Ife hụ na-ekwu aha na-akpọ ikoro. O nwere ekwe na ekwe ndị Igbo na-akpọ ikoro buru ibu. Ya na-eji akụ mgbe ha na-asị ebeteghete abụọ mere ha iri, abụọ mere ha iri, ha ekwe mgbakọta, ha ekwe mgbakọta, ebeteghete. A na-ekwu ugboro na abụ na ebe eteghete. Na abụọ mere ha iri, that is eight, iri ha na eight, iri ana. Na seven ahụ ị nọ mgbe ahụ ha si na Jericho na giant nọ ebe ahụ. Na eight, na giant na eight, na ha agaghị emenwu ihe dị n'ime bicos they cannot suppress the animal self in them to ascend to a higher self. Then werezie the information ahụ wee nye na akọ ndị mmadụ ọgwụ, na-agwọzi ọgwụ, na-egbu ndị mmadụ. That is the number of the beast. They have become vampire in the society they gave to them. Their father gave them this society. The son, the heart on all the society vampire. Ị pụtazị na-ajụ m kedu ihe mere onye ji achị nnama na-achị gị. Ị na-ajụ m nwaanyị onye na-achị nnama ji achị gị. Ị na-ajụ m nwa nwaanyị. Ị na-ajụ m ihe mere anyị yiwe na China, nọdụ na China, nọdụ na Japan, nọdụ na the last village in the life onye Igbo nọ ebe ahụ na-ebigharị aka. The smallest planet, smallest land in this planet, onye Igbo nọ ebe ahụ sọsọ ya man alone. No father, no brother, no sister, no cousin, no aunt. Sọsọ ya na isolated island doing what? Ngwa gị na ọfọn na unu ntụfuru na achọ unu. Omenala Igbo, ọdịnala Igbo, omenala with the fuse. Kwe ma ihe a na-enwe na bayị na-adị ka anya na-eji eme ọkụ, iwere ya ota ikwunye. Nke a wụ eletrik, ike energy. I were the fuse ahụ kwụnye, o nyere gị ọkụ. Nye nwaka a na-ekwu maka ya. Once ị kwụnyekwara data omenala back na this sanctity, a na-ekwu maka ya. Nwanne, I give you 2 years from now to 2023. Ọ bụrụ na anụ Igbo adịrọ ka m na-ekwu, unu egezi na ihe m na-ekwu. 2023, ọ bụrụ na anụ Igbo abụrọkwa even mgbe ahụ ọ mara mgbe ndị ochie ọ na-eme onye metụ. Onye ugwu metụ nwaanyị Igbo aka isi asaa ahụ ọjụ, ọ naghị akwọzi aka. Ọ metụ nwaanyị Igbo aka, ọ naghị akwọzi aka. Ọ ga-etinye aka ya ha n'ime akpa isi ivin ọfụ mmadụ n'ụzọ ọfere ya aka, ma ya n'akpa maka omekwe gị n'aka, that is mmụọ nsọ iji n'aka ejefere onye ọzọ. To preserve the mmụọ nsọ, ọ nwere aka ya tinye n'akpa, ọya ha ekwe mmadụ n'aka ntu ruo na ya dị. Kịta ụzụ onye nọzie na ọ bịa na ana igbo gwere nwaanyị na mgbe ndị ochie mgbe nnuwe na ọsa ebe na ana igbo ịkpọrọ nwaanyị gaa akpọnwụ ya apụ. Ị nwere ike ịpụta n'ụzọ moto egbuo gị nwụọ. Ị nwere ike ị na-apụ n'ụzọ moto egbuo gị nwụọ, nwaanyị ahụ ejebere onwe ya. Mana kịta bụ na enu ajụgo gị na ajụgo gị. The highest idol ị nwere ike worship bụ that cross ahụ bụ the highest. The cross bụ the highest. Because why? The cross was symbol of condensation, the symbol of matter. That is, you have materialized your mind. Oh, a symbol. Ndị mmadụ na-eyuzi ya, of course, yes, but never you worship it. Oh, ha na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ about to wear them, ha na-ekwu never you worship a cross because you fuse your mind with material. That is why you ga-abụ onye ochi na-atọrọ ụmụ nne gị because of money. What you give you get, that is why the nature is cause and effect. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Once you fuse your mind with material, then the vibration will move you to material. Na ihe ọ bụla onye yọrọ ka a na-enye ya, ihe ị yọrọ ka a ga-enye gị, iyi ọkwa enu enye gị enu, iyi ọ na-enye gị anị. Isi na ị chọrọ akụnụba nke ụwa na-ekwe akụnụba nke ụwa buru, mana kwa ọ ga-eme gị ga atọrọ nọ nso onye ga-ege irie, nọ nso onye ga-ahịa ire rie ego. Inye mpụ na ahịa tudo ọrịa erie ego, inye mmụọ na ahịa ọrịa erie ego, inye nwanne gị ọrịa erie ego, inye nwanna gị ọrịa erie ego, inye kọzin gị, inye ikwu ọrịa erie ego, inye ibe ọrịa erie ego. Nwanna ọ bụrụ ya bụ material sef a na-ekwu maka ya. Ndị ọ bụrụ na ọ bụrụ kristian bụ ihe ahụ, ọwụrụ muslim, ọwụrụ ọhụhụ muslim, ọwụrụ juu, ọwụrụ ọhụhụ juu, ọwụrụ ndị afere ihe apịrị apị desa n'efe. They worship idol from A to Z, all of them. All of them worship idol from A to Z. Go and do the research. Go and check. A na-agwa ndị be anyị ihe ọ dị aka na adonkia. The only work I do, this is my work, to bring this, the history, the hidden knowledge of this omenani to reinstitute an Igbo in the position of train track. The train track, ebe ahụ a na-agba na train track. Ka ọ bụkwa na track ka ị wụrụkwa a creator, because iwe creator, iwe onye okike. Gịnị mere gị ji wee fall off from the okike? Why did you fail from the ndị Igbo si ọwụ? Ị ma na ihe a m na-ekwu na m nwere ike ikwu ya na ndị mmadụ na-akọ ya. Ndị Igbo si left brain ada ịda ana, right brain obi. So the genesis a na-ekwu maka ya wụ the beginning of this fall. Ọ bụ ndị Igbo nwere information hidden in omenala and ordinary, not a religion. Once you religion it, you crystallize it, you become a religion or become a creed. That means you bidozie worship be those artifacts unknowingly. Unknowingly, you bido worship be those artifacts, because you marry ha na akọ, you go from culture to religion. Ndị nze gwara ya agwa, ndị ichie gwara ya agwa, say never you worship these things. Never you religionize an Igbo. No, an Igbo must remain a culture. Why we create it is our unborn children, maka their mind. So because he must structure their mind. Nwa ndị Igbo si nwa azụrụ azụ, onye a na-azụ ha azụ, onye a na-eme ka onye azụ ha azụ. Kedu ihe ọ bụ azụ? Bụ iso ihe eji mara azụ, bụ ndị na-eso descend line. Onye azụrụ ha azụ, onye na-eso descend line, onye a na-eme ka onye agwụ na-akpa. Ọ mụ kwurie unu na-ekwu ya evriday na agwụ na akpa onye, that is is unstable. Ndị be anyị today, they are unstable, their mind are unstable. Gịna mmadụ ga-ekwusi okwu today, oru echi ọkọrọ ihe ọzọ. Gịna mmadụ ga-ekwusi okwu today, oru echi ọkọrọ kọrọ nonsense jewe. Ego, ihe ọbụla ego. Nwanne ka ha Bill Gates, ọ naghị mbanye na selling. Apple, nobody na say all the whole machine around the world foreign. Ihe niile na-eri n'ụwa, electronics ma moto ma ihe niile foreign. Nna nwanne, if you become manufacturer and productor, ihe ọjọọ. If you become productive, common agriculture nkịtị, ị nwere fertile land, you cannot give yourself food. so ife ihe agba aka iche na ihe agba aka ọgbara aka ụmụ ibe ọgbara aka aga m ekwudebe okwu a taa Tuesday on Tuesday anyị ga-ebidozi the full broadcast anyị na studio anyị onye ọbụla kan call if you like call Trump of America nyakpuo anyị ọsọ gị kpọọ Theresa May of England call us ọsọ gị kpọọ Buhari General Buhari president of Nigeria nyakpuo anyị ga-agwa ya the principle of Igbo identity Igbo philosophy and Igbo culture standard ọgwa ihe ọ sọkwara mmadụ nyakwuo pio and onye ọbụla enwere ndị Siemens nwee ndị Catholic nwee ndị Assembles but if you come to Christendom enwere ndị ama na-ekipụ the law of Christendom ọ bụrụ ndị ụka niile kipụrụ the law of Christendom no enwere ndị na-esi ụzọ Kraịst nwee ndị na-agba obodo mmiri so otu a ka ọ dịkwa na omenala igbo enwere ndị na-esi ụzọ omenala nwee ndị na-agba obodo mmiri so don't think that na ọwụzi na ị chọrọ ịbụ omenala ije chọrọ onye ọbụla ịfụrụ their own problem because m gwara ụnụ na enwere cause and effect the world is vibration once the ear is ready which is the cause then the master will appear which is the effect within the law of vibration so ọ wụrụ na ịsoro ndị ọrụ anụ that means that is your level of vibration isoro ndị ọrụ anụ that is your level of vibration onye na chie mana ọ wụrụ na if you fuse yourself for real omenani that is also your level of vibration because the call have akụọ na ekwe ebeteghete the vibration na-apụta na dị ekwe na-ebu the message aga to the people who are ready who are the ears are ready that means the vibration the level of the vibration are go elevated enough to understand the hin akọ then they will fuse themselves all these people will be saved in the Noah's ark all the sheep nọ there so a na-akụ dị ekwe to take those people akpọrọ ndị niile aha n'ime ụgbọ pịa ụgbọ abụọ mmiri erie ha this is nothing but allegory but ndị na-amarọ mgbe gbuo there is nothing like religion there is nothing like creed there is nothing like color there is nothing like black so this philosophy is been laid that's why ndị igbo ji wee nọdụ na amerika nọdịcha ebe niile bicos they go there and settle and keep on this philosophy so today ịbụrụgodo onye igbo na ana igbo yes of course mana ị kwesịrị ịma na igbo na identity ịfụrụ onwe gị asị onye igbo yes of course but nwanne asị onye ekweghị ekwechitere ya ikwu amarọ ibezi ya ndị igbo ji azanụ ibezi m mana nke a ibezikwa ka ozi ga-esi mba so wadro agbasi ọsọ agụọ mile anyị gwawo ndị ndozi ọdịnala igbo anyị kwere n'ihe otu kwuru ịchọ ndozi ọdịnala a ga-enye gị fọm ifilie ifilizie fọm enye gị protocol iche egisie dị protocol ọ dịghị ahụ mma ịsin ya sendiere anyị den anyị anabata gị and ịbịa fọkwụọ ọpụ awetuo gị na wan otu esi agba bọọlụ ka anyị na-eme ebe ahụ ihe anyị nọ ebe ahụ the game list ịnọ dị na divishon 1 ọwụ na imenten ụdị point nwanna ị gaa divishon 2 imenten point na divishon 2 ị gaa divishon 3 imenten point na divishon 3 nwanna ị gaa renegeshon ị gaa na afọ renegeshon na afọ ị gaa ebe ahụ ị ga-esikwa ebe ahụ bild gbakwa ọpụ egen o tili ịgbakọtakwa egen so ọ kara anyị mma bicos we are building a new civilization nwanne information abụrọ problem anyị mana anyị enweghị ike inye ya ndị nkịtị nwanne once you are ready ị ga-arụnwu machine na ana igbo witin dozi ọdịnala you can build anything ị ga-arụnwu plan ma ọ bụrụ na ngịnwa dị brain your brain matured enough to build plan information dị mana ọ bụ ngịnwa mgbe ụmụaka na-aga skuul ọ ticha ha rụrụ ha plan ọkwa ticha kụzichere gị akwụkwọ onye ga asaịment ọkwa ticha kụzichere gị akwụkwọ onye ga asaịment so ọnwụ na anyị kụzichere gị how this things work then we give you the information say nna na-ekwe assignment next week wetara anyị this thing wetara anyị ihe iwepụtara with this thing i wetara anyị hand work gị ka anyị nwere ihe ịrụpụtara but first of all the mind must be able to understand if not nwanne anaghị awa nna anaghị esi ọnwa pasị klaasị na anaghị esi ọnwa pasị klaasị ya ego akwụkwọ ịpasị ya nwanne ego onye siri ọnwụ bifọ pasị ya klaasị egogana onye jere na klaasị ebe a na-ede exam oruo ebe ahụ ọsị ya amọspas oruo ebe nwanne ọnwụ na ịghọtara ihe a na-akọ ego ka ha pasị klaasị ihe ebuko klaasị n'isi iti gbara gbaka ihe so ọka mma na iji nnọọ nwayọ gosi ya akwụkwọ gị exam ruo nwanne ị pasị ya nọdụ ọfụma mma bụ the happiest man on earth ọnwụ na ndị igbo bụrụkwa ihe abụ na mbụ ihe abụ na mbụ nwa gị nwụ ga-adị hapi awe dayi nwa ezigbo ọnwụ na nke a mmadụ na ebe a na mdụ oda saidị na iwe ga na-ewe m evride ezigbo iwe ga na-ewe m bikọs ke mmadụ bịaziri ihe eme na nọnsens ọbaghọ n'uru so ụmụ ibe udo dịkwara ụlọ.